One Planet.
Zulando badeti. Silin baby okusoma byonna maya denali mpita sirina kyenna nyomerwa byonna nze bankaka bituna giddamu emirundi enna gye nabalako emirala bambalireko ate si byampaka ne girlfriend yangu banti lavu sirina muŋŋambeko bye bakola bulavu gwe toseka nembozi yakalebula ebyonna nze byennyumya sibimanyi nakedde mu kafuna nze kwekubya hanga muusimbawo biliiseka mu kale nyenye kiwatunga mamwetanganywedde mu kale layidawune nembozi yakakoza mutale teleka mutona mukulu mukatebe kale. Hello, walikusimu hello.
Hello.
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 Hello, walikusimu hello. Chitufu abana bazina bakensonyi akubile simu ekilo nti weleza ezenyonyi chokanga ne sapa wajikubye ndobo yakaya wedde ko lachi toyiga gundi lesoni zeje nakulila bankubira obutayiga kati bonsabe za datanga nanga nyiga lefuti muchele ne nyama obiwomelo chosabe za pizza tabaka tonda yo yakuwolo lugezi gezi benyuma bose toka benyuma ozina chene mwanyi na zenga pale situka kilila yambuka ebimolefo kilila ganonge twa bagamba kokotola banga kanyuma hey, zenaliko mukwano kutali bifana nina yije byakoma kunyumiza nange si chamanyi omulala ndowoza kilabika yakowa eyali aweleza ey baby yafuka ey. Hello, walikusimu hello.
Hello.
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 Hello, walikusimu hello. Kana kabozi kabagenda ko ejamani nga pasipoti yo bajikuba kono simatuka. Chibanda bamu sibila yo mukasikalite bamanyanti abana babu wajolo nga bawela. Jabala njabala njabala tole nsanzo mokonga nzina njabala. Jabala njabala njabala tole nsanzo mokonga nzina njabala. Silimbe byo kusoma byanne maya denali mpita sirina kyenna nyumirwa byonna nze bankaka bituna giddamu emirundi enna gye nabalako emirala bambalireko ate si byampaka ne girlfriend yangu banti lavu sirina muŋŋambeko bye bakola mulavu gwe toseka nembozi yakalebula ebyonna nze byennyumya sibimanyi nakedde mu kafuna nze kwekubya hanga muusimbawo biliiseka mu kale nyenye kiwatunga mamwetanganywedde mu kale layidawune nembozi yakakoza mutale teleka mutona mukulu mukatebe kale.